Maulida amalala angatole kire nako enkulu ezeri kujukeza sekukulu wamuna okuyita mu mwaka abakulize yoko inda wamuna abakulembeze mu district ya mkono vala bude vanda mkono vono kubele obulinda la kubachala chimpada abeso miyo kubanya gakebi yawe amyuko mbaka government mu district ya Moses Miyambi asabye abakulembeze beri alokutonda obo chiko bebi yoko inda amuna abantu kubele obulinda la kukakasa ntipa uliziganya bulungi mokade kano
na disavienti ebitundu byaffe abisobola okuteekawo olukiiko naddala olwa security kubira ddala nga lusettingibwa chairman RS1 mwekolamu kapatro kakati kapatro ako bwe mukakola tusobola okwegwegatako nga security nga bwengambye security etandikira ddala ku bantu baffe abawansi n'abobukiiko so mbakubiriza nti security etandikire ku bo ddala ddala olukiiko lulujja tuyamba ate tubeere n'empuliziganya nga anti neighbor wabanga akubidde nga waliwo ekibaddewo teweekuluntaza kugamba nti zirinda boolwange
ate mukwanaganya polisi n'omuntu wabulijjo mu division ya Mukono Shafik Kasujja asabye abantu babeere abeegendereza ennyo ku bantu abapya mu bitundu byabwe kyokka n'okwewala okuleka abaana mu mayumba nga bagenda mu bikujjuko
abantu bangi bagenda kuva mu byalo bajje Kampala nabo mu byalo abo Kampala bagende mu byalo naye abantu bafa abo tetumanyi abava mu byalo n'abagenda mu byalo tetumanyi motivu zaabwe so mubeera alaga amaduuka agammwe mugasibe bulungi anyumba zammwe muzisibe bulungi nga mugenda okucakala abavuzi b'emmotoka tubasaba temunywa bannanga ate ne muvuga kubanga tukyabeetaaga accident oluusi ennaku zino ziba nyingi abantu bafa oluusi basiba mayumba ne baleka abaana abato mu mayumba so abantu bafe tubasaba abaana temubalika mu mayumba nga mugenda okucakala